Você é listen.
Kuna iko iko ndo kinywaji Hata tukinywa masela tushibagi Na tukishima tunaleta ujuwaji Na tukikuda muda tunakiona kama maji Nyota kula iko iko ndo kinywaji Hata tukinywa masela tushibagi Na tukishima tunaleta ujuwaji Na tukikuda muda tunakiona kama maji
Ho jamani tukikuda tunakuwa wagai gai Tukilewa tunakuwa wagai gai Tukinywa tunakuwa wagai gai Tukilewa tunakuwa wagai gai Wagai gai, wagai gai, wagai gai, wagai gai, wagai gai Atufai, 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 atufai Toka tufai fai Oya boy tula Ujatoa hela unataka kupiga pedi Tuliza medula Unataka pombe vipi umekula Pombe bila kula umerudisha chenji Nimegundua kumbe pombe uziwezi Uyu nae amepanda juu ya meza Atuonyeshe anavyojua kucheza Mala paki gauni kikamshuka Matizi boti connection wamepata Kuna mwingine mi ananichekesha Kulewa kidogo anaongea kingereza How are you? I'm okay, okay Okay, okay nyingi Akiliza pombe bwana Noma Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Kama umelewa, kama umelewa Kama umelewa, kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Kama umelewa, kama umelewa Watoto achanika wamelewa Watoto ambagala wamelewa Watoto atemeke wamelewa Watoto akiba wamelewa Tisina mbili kikosi wamelewa Jambu naifu wamelewa Watoto mwana nyamala wamelewa Walefie mbona mechoka Amtondoki mbona mizuka imekata Walefie mbona mechoka Autondoke, au mizuka imekata Naleta mkubwa wao, na mshusha We mkubwa wao, na mshusha Naleta mkubwa wao, na mshusha We mkubwa wao, na mshusha Liki, laka, kune, leka Kadilida Angomo We listen wewe Ivi bitu unapigia wewe Una mashetani kichwani Listen bonda, bonda, bonda